amazing. Nene asda soni. Natutaki mashauri. Nene nasa chuta hustle. East to west. Nakumbuli ya patupui. Kwani ibi halali. Yakisake na. Nakisake wake. Inaye mola vile vile. Yubado. Yuwako jicho pevu. Inakitaza matu. Inakinyamaza tu. Machozi kumtana kwenye mtima. Na majuto mengi nakitazama tu. Nakinyamaza tu. Machozi kumtana kwenye mtima. Na majuto mengi kwa hibi yetu. Salam bye. Salam bye. Salam bye. Salam bye. Nito kubongesha vishenzo wa kutumia opeke. Talala salam bye. Na hibi salam bye. Tutoka itumepotoke na so pamoja na sisi kama ni baba na mama heshima zao ni mteja patikani na huku tunadunda tunadunda tukaka dunda ina sikutawanya situation itata nena isaeleweka nenda huku tunadunda tukaka dunda ina sikutawanya situation itata nena isaeleweka. Mdanganya aja ya kusiku moja. We'll forever be various. We'll never be conquerors. Na don't tell him is so easy to taza. Mdanganya aja ya kusiku moja. Warahi biyeti salam bai. Salam bai. Salam bai. Yoto kubongesha mshenzo. Bakutumia opeke talala salam bai. Na hiti salam bai. Hakuna hiti baki salam.
Happens. This is a boy, Tony the Bryce, Tony the Bryce, kid.